exclusive from ZTEN.com.
Bululu, now fish with Matt Case. Vadwasia. Janet to the man. Yes. Only time will tell. I remember those days into twaf tampile. Wali ya watu chindike na watu sulile. Wambi wale tasha wambi wale tutu kenselenga. Mwapunga na mustu chochikanga fiosele. Makuwa ficha kuwa konkanga konto kumbwa. Vyari chinja pani fwewa kumbwa. Yeah, only time will tell. Hapa voze vichitika, you can ask your girl. Hey, ukisha pa fest, ukura papa matest. Kaze combo kai na kaputula na ka fest. Ulei ukisha I voices, koya ya matest beats. Tualerisha na mapenso. My face buzz, na poneshe pali je oof. Na leti la consign, but my visions never paid off. So, nali kukile pa real boma ye. But I left soon, contract na ya pwile na ye. Cause,
ini wako suna bati time will tell. Waka believer, ikabanga fairy tale. Isala, ama tuitheni wisule amenzi. Abo, ibarika waka kutwale mumesho. Only time will tell. Only time will tell. Only time will tell. Weka kubepa. Only time will tell. Niaso venga wacha haikone fya kupolika. There's too much pressure ngani bola kuya tulika. Jealous, mune, shimo fya na mada fya kusa.
From ZTEN.com.